The gas in the building. Gospel Hoka, we can do this. Okay. Okay.
Nisisi aye chuni, maisha yangu ikala yu. Ninakungai wakwa, satani dondonya. Nisisi aye chuni, maisha yangu ikala yu. Ninakungai wakwa, satani dondonya.
Wase huo already kwa hawa sweat damu JC alibeba crossheavy kuliko nanga za lamu Zakias alikuwa tapeli sai mfosi damu temptation is a ukweli devil alipigwa verse 3 alta ni holy Moses alivua viatu commandments ni kumi love ndo muhimu sipigi kelele na tupa nyavu kwa watu fuata Yesu ka Yusufu cause ye ni mtukufu
ni sisi ya yetu ni maisha ngu ikalayo ninakungai wakwa Satani, dondonya, nisisi ya yetu ni maisha yangu ikalayo ninakungai wakwa Satani, dondonya, benzanga mwikulu Vlamu wanje ni wovu Sinjiranga na nyasaye wanje Shetani Chiunyala
Bila Mike, missy normal me you live na Christ Na bila Mike, missy normal of your sing for Christ I believe in him Cause I know where got me from I walk with him Everywhere back and from Spiritually I'm strong Physically you can see Mentally I'm clean Generally I'm blessed Sichira boli ndio haruli tiyale Mumbangana vushivala nundi poshiria lala
Ni sisi ya yetu ni maisha yangu ikalayo Ninakungai wakwa satani dondonya Ni sisi ya yetu ni maisha yangu ikalayo Ninakungai wakwa satani dondonya Benzanga mwikulu Vlamu wanje ni wovu Sinjiranga na jesai wanje Shetani
Just a fell down, just a rose up With Jesus on my side, no hustle With Jesus on my side, no rest in my blood With Jesus on my side, pride kicked in my past I never cry cause I'm good at rest Biblically strong, the devil sees death The best place I ever been is the church I keep it real 100 with Jesus Christ
Nisisi ya yetu ni maisha yangu ikalayo Ninakungai wakwa satani dondonya Nisisi ya yetu ni maisha yangu ikalayo Ninakungai wakwa satani dondonya
Uka kwangai, uka kwangai we Uka kwangai, uka kwangai we Andu ama chama kwini kazi wote Hizi kise nenda umatabia andu on the Yesu anaweza, yeni Ebeneza Baraka tele tele anasema Hata kuseva kubariki ukimwamini Hata wewe utabarikiwa hadi useme Uka kwangai, uka kwangai we Uka kwangai, uka kwangai we Andu ama chama kwini kazi wote Hizi kise nenda umatabia andu on the
Where?
Ni sisi ya yetu ni maisha yangu ikalayo Ninakungai wakwa satani dondonya Ni sisi ya yetu ni maisha yangu ikalayo Ninakungai wakwa satani dondonya Dondonya Sisi ya yetu ni maisha yangu ikalayo
Gospel, Hoka, and the gas
Satani, don't know